ati sina lolote. Laba wakwambie sina ujanja juu ya wasikudanganye, watakupa utaka chochote. Wataitoa wapi furaya? Maana wabaya hawatoki mbali, jirani yako wendo anapenda usile. Hawatokubali kuna bendera penzi lako inapepe. Hawatokujali kipindi ambacho mawazo anafanya usile. Watakutupia mbali. Pata kipenzi nivumilie, kinitema itakuwa na tari, tanipa na jali kitenzi nilie. Tumetoka mbali mazoea na usha kwa maua. Shindwa kujali maumivu yangu. Si ulisema unataka gari na nimekubali kwenye kamini mie. Tule mbegu na ugali, kesho tutapata kipenzi nivumili. Kini tema itakuwa nyatari, tanipa na jali kitanzi nini. Si tumetoka mbali mazoea.
Masakale, oh, 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 sangulo mapepe kale. Zilipendwa,
hey, kizamani, kutoa kadi na maua.
Zilipendwa,
wanataka mani, ukilipa unakwarua.
Zilipendwa,
fundi kitandani, soma guvu kujikamua.
Zilipendwa,
unafika ndani, ujato masa unachanua.
Zilipendwa,
wanawake wa leo, wanataka mikakati. Ukiwa mzogaji, akia Mungu wapati.
Zilipendwa,
mapenzi ya video, hata kutoa kamasi. Eti nikinywa maji, na kuona kwenye glasi.
Zilipendwa,
piga chabo geto.
Zilipendwa,
kono na deto.
Zilipendwa,
che na kapeto.
Zilipendwa,
maje ina mobeto.
Zilipendwa, oh, 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 izo ni zama za kale. Zilipendwa,
wanga chipolo polo.
Zilipendwa,
na mangi ya kandoro.
Zilipendwa,
simba wa moro koro.
Zilipendwa,
tani spati skari kuru kabisa.
Zilipendwa,
hivi upapi embi doko latifa.
Zilipendwa,
babu tale wapi paka misifa.
Zilipendwa,
squeezy party ya tuenda giki bisa.
Zilipendwa,
mpira na pele.
Zilipendwa,
tanu na nyerere.
Zilipendwa,
achangedere.
Zilipendwa,
heshima ba eti lazimishe aye kukata sabuni kicherema
zilipendwa
mabanda ya sinema
zilipendwa
ikumba na mlema
zilipendwa
diamond na wema
zilipendwa hizo ni zama za kale
za zamani
sambulo mapepe kale
kale yo
ngina shogi dogi
zilipendwa
chaneli ana logi
zilipendwa
ofisa saibogi
zilipendwa
banda me anodi
zilipendwa
unani bipungu pigie umeiweka vote ule wewe lipe mie umeniona rofa tena na madada wenye majina acheni visa unaita ukale dina unakwenda tisa nywele za kichina
zilipendwa
mochi za kwazima
zilipendwa
sena na beti
zilipendwa
bashite kwa jima
zilipendwa izo ni zama za kama
za zamani
sangulo mapepe kani
na mitaba chani
zilipendwa
TV kwa jirani
zilipendwa
akira ifani
zilipendwa
sari haifani
zilipendwa
ya nini kunichunguza na ishi wapi
zilipendwa
na la chapati kwa maini ya umakati
zilipendwa
kuto kunikalia chini unakamati oh ya rapi masikini kunize haki Pangala
zilipendwa
kipanki kajala
zilipendwa
unyango na jangala
zilipendwa
lufumu kandala
zilipendwa
cheni nididomo domo tutupia nitunguli kisa pesa za mbomo msimu wa magufuli
bongo mani yondo
zilipendwa
sikinde msondo
zilipendwa
magari ya udongo
zilipendwa
abu waloi yondo zilipendwa
izo ni zama za kazi
nivu maga sana
sangulo mapepe kale
Zilipendwa
Wakina
mando
Zilipendwa
Kina yogo
Zilipendwa
Kina tupogo
Zilipendwa
Yeti msiba ukiona budi Unataka kupagawa Tulale makundi makundi Kuogo papo popawa Suena Nitampata wapi
Zilipendwa
Suena Wazile nyakati
Zilipendwa
Kujifanya mapanga zuna Eti wamepinda Wengine wabeba vyuma Na kuna malinda Amini dada
zilipendwa
uno ya echi baba
zilipendwa
domo chai gabe
zilipendwa
chezo ya kibaba baba
zilipendwa
wale wapiga madili sasa limbaya
zilipendwa
hizi zama za Magufuli si za Jakaya
zilipendwa
ugombi wa Mr. Nice na Dudubaya
zilipendwa
fika tuni vya madenge baba ubaya
zilipendwa
wako mchongo Mr. Bingi wapi bambo wale wasamiaji wa melini wasewa hambo ifio kwa bibenjamini wa mambo jambo wabete na muaporini vitanda rambo nanda mjela jela
zilipendwa
kidali kombolela
zilipendwa
marfi na zembwela
zilipendwa
jumanecha na pela
zilipendwa izo ni zama za kale
zama za zamani
sambulo mapepe kale
Zimunda
zilipendwa
Kalumanzira ndumba
zilipendwa
Kumbuza dole gumba
zilipendwa
Yohari naka numba
zilipendwa
Wasafi
Zilipendwa Zilipendwa Zilipendwa
fire, fire. Shawty want $1 million. Say make a wire, wire. Tell me to wanna cover my girl. He say all our friends, friends. Leave me la vida loca. He found me, me my lover. Yeah. Shuku Sheka, Ayasu Meka, yeah. Caroline, save your drama. I don't need it for a soap opera. Hola, hola, Mr. Lopa. I'm not here to cause wahala. Hello, Diva, save your drama. You don't need me in your soap opera. Yeah, you for there for me. You for there. When you find the hunger, I got time for you. Oh, yeah. But you say if you don't get money, I eat your face. Make another man picking on my way. I love you, no me say. If you say, make a put one up for fire, 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 burn. I go go up for fire. You know me say. If you say, make a put one like for fire, 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 burn. I go go like for fire.
Give me love, make a love. Please no other one above. Give me love, make a love. There's no one I want above.
Damn, fresh.
Yeah, you for there for me. You for there. When you find the hunger, I got time for you. Oh, yeah. But you say if you don't get money, hide your face, hide my face. Make another man picking.